Worldwide music. Internationally known.
ZipLouder.com.
T-Flex for Filimba.
Ladies and gentlemen.
Mr. R is in the building. Big D. Yeah, dead. R.
This is Ozzy A Empire.
Yeah, Uluchelo ni pashtomba. Kewa kasuwa dhe ni chungula mufilimba. Tuko kana netatko for shenda. Tuna china pof program nishina ishirika. Dida ilo se tumfok folesha. Dida kufialo tumfok moneka. Nishina ishirika. Ifo dia sorio tupopo kaposo po tusombo. Kabane program nishina ishirika.
Kuchu, mona, yes.
Nishina ishirika. Program nishina ishirika. Wikendi fok fuma kumachacho. Kufike chungulo funo mweno kwa walacha. Ni mwetu bambine ya kwata. Di game ya kufisa maikona be kuswata. Gana baka mambali loku mwona pude. Nikale yali shirika wanechika nganguke. Takebe shokewa so chilinga ntupe. Batumba shari sango mutu so chilinga shupe. Takuwa kula lefu nga tule chilinga. Bieda kose tofike fula sutinga. Feel the cup become a villa wele. Tawapa kospane kwa tibalwele. Uluchelo ni pashtomba. Kewa kasuwa dhe ni chungula mufilimba. Tuko kana netatko for shenda. Tuna china pof program nishina ishirika. Dida ilo se tumfok folesha. Dida kufialo tumfok moneka. Nishina ishirika. Ifo dia sorio tupopo kaposo po tusombo. Kabane program nishina ishirika.
Kuchu, mona, yes.
Nishina ishirika. Program nishina ishirika. Jalo ni dio se tuari jaila jaila. Lota kwa watinisa deni dio se fechalila. Mipambe munu mande tangila tangila. Kwa wula bina machiki nende pangila pangila. Jamu ulu pefya kupopuka popuka. Eva fule shita pana po ingambilo kotuka. Makali wangibe ya shirika shirika foot. Makuchupulo kila mudio sele shimikwa. Natapu ishefi tutampa kwefi. Natafunya pwecho tubika pwechi. Kana tutampa kwa waneta tuleka. Tufo maule pula kupaka au mamaleka. Ulu chelo ni pashtomba. Bossa ni boy kalumba. Natomili zon. Nishina ishirika.
Ideno se tumfok folesha. Ide kufialo tumfok moneka.
Nishina ishirika.
Ipode sorio tupopo kaposo po tusombo. Kabane
program nishina ishirika. Nishina ishirika.
Nishina ishirika.
Program nishina ishirika.
Program nishina ishirika.
Nishina ishirika.
Ipoja solio tupopo kaposo po tusombo. Kabane program nishina ishirika.
Shanya na sok sok mashi jeden. Bowie Banza Dijisha po Bossman. Team Flex pa Filimba. Balan Togo sanga selemani palusaka. Biki mwana wane ela papjela. Nigga 14 palusaka macho maini. Kindes ela ela sepenero. Ade felan jen logistic. Nomu kamba musian. Ela rich kempeta. Rich Ken, Gatch, Dola Kampan. Boss Kenzo na Jatus. Ela Black Capo. Mama Shina Kennedy na Sefku.
Ladies and gentlemen.
Palusaka macho mining.
No other than.
This is 4-0-8 Empire, high class music. High class music.